mwanangu nurudizo. Chaki nimevurugwa mie, nashindwa rudi mapema. Tatizo shangala wangu anataka nipite naye, anakujaga chumbani kwangu anafosi nilale naye, na kanga moja ananivalia, na akipita anatingishia. So vizuri ananifanyia, naogopa mjomba mi kumwambia. Shangazi, shangazi, shangazi unanitia nege mie. Shangazi, shangazi, naomba kurudi nyumbani mie. Anataka apite nangu, anadaya nkola simangu, eti mwanangu nifanye nini? Amenyumbani akiwa amejilegeza na ita kama mtoto, hiyo mikonyezo ndo nonipa changamoto. Anamwaga sera na daya taka mtoto, na nikikata ananipa vingi vitisho. Na kanga moja ananivalia, na akipita anatingishia. So vizuri ananifanyia, naogopa mjomba mi kumwambia. Shangazi, shangazi, shangazi unanitia nege mie. Shangazi, shangazi, naogopa kurudi nyumbani mie. Sitaki mie, naogopa mie, sitaki mie, mjomba ni mama. Sitaki mie, naogopa mie, sitaki mie, sitaki lawama.
Mungu apende usinifu.